qoysaskan danyartay ee ku nool magaalada Baydhabo iyo weliba inta badan iyo ku nool yihiin xaalado shal gidisan oo dhiniga nololeed, taasi oo saameyn ka leh nololiyo, haddana weliba jira fursado kale oo iyo helayana si nololiyo u maarayana. Xerooyinka bugtaale Baydhabo iyo weliba ku nool qoysas badan oo fursado shaqo iyo abuurdeen, sida falowka beero ka tirsan magaalada Baydhabo, si iyo nolol maalmeedka iddo iyo naskooga dibirana. Kuwa ku mid ah dadka bugtaale ee ku nool magaalada Baydhabo iyo weliba uusa ku warbiyaya fursadda falowka beero uusan ka heli sidiisa nololisan ka maaraya ayaa tan iyo waqtigii uusa bilaabay iyo walaahan kugu duwanta qofkii markii uusa hay-adaha gargaarka keliya uu su'aal ku sigo iyo markii uusa shaqaysiga waa
horta nolole marba suwaagen goobdaas alxamdulilah tan hadda ka noolnaytay hor waaba iskumadba meeba howl hore madi lacag ahay qofka bini-aadanka madiisa oo ha ku tabo meeluusa deganya kowti haddiisu magaalada kooya arantaba kuumaada qayb waanta wal ku sheenasa inta aadasa waxyaabahaas qaar ku fikire markii hor horta intii uuna magaalada ku lagoobsadaani foola ninka teeganay hadda laakiin intii uuna beerogunba barane maasha allah nololle walaawa rajo le tafayle taada beer gudaarida ka shageeya ogaantii laawanoo jeefkii badanyaayin kooya ay markaan meelihiisan ka shageeyasaan nijeere markaan waa israel alxamdulilah wallaahi nolol horta sii hormeeya ogolkii hor madeone ulan shageeyana qofka biniaadinka aabalilewsuna wilwilman yar kobi lagu fada dhara lagu fada aye owlaado walbarashi fadaaya taasiyeyna yan goonu marka alxamdulilah hadday madii hor hobalaska fiiri hadday idan faylaa madii hor waljarba mahayne markii hore madii lukooyay horta hal waay ahayd madowa helaay madoon walwaayay madiun halna karsadaani madi waa inuna alxamdulilah isku jeefadaani hoob dirisku wana siin isku amani hoob wallo ayuna waakay waaboo isku jeefaday hadda maasha allah sideed waqtab wala la karsadeedo madi hore horta mayba haytay dadka diriska walniinsheenayeen maayna waluna ooyona naftar joo walangaysana dadkanoo mariile walniinsheenaye maayna waluna goono dherigaanan karsadaana malahay qofkoo walniinsheenay hoobuushaay hoobuusangaynin waabmahay saasato alxamdulilah adduntii anay beerugu aan bardi geega nolole iidan faylato beerta lama bilooda ka shageeyahay mayba galay tumila masaawa gale marmarka todobasa allaa ku bee marmarna liste allaa ku bee hooba beertu hanan sii gutoona mayba sii rajeyna nololtanku sii qurux badantii ilaahayna sii hob ilaahayr jurnaati mayba waa siyeed dollar sagaal dollar sabasi hakee marti waa jurnaati way jookee jookeykana mayba dhulka la faaga yeembadan gaadaas dhulku way gode haddana kubaada maya gaadaas kawaawi gaadaas kawaawiga derbiyaalka ka dhasaasa ku wareejiyaasa haddana mayba suubiyaasa meel oo wadda hakee maraano biyooda hakee maraana suubiyaasa yeembadiya gaadaas haddana waddadiya oo jidku biyohakee mara laan ilaan ilyaha sameeyaasa kaba meeli adan koobabti haddaay si biyo adan ku waraabeelaayta beerta si iyo haddana waddahan ka sameeyaasa haddana sii jookayaasa haddana guun ahaanka kuusas koostada iyo newan salaatada sidiya ka abuuras madeeda ka abuurta haddana kubaada waraabiyaas haddana kubaada hoob gashan hakiimbaha intii ay gashan ku shalbaayeen horta gashan kuway ku siibe kubaada way fale shagadan horta beertaan goobada weydan ka faraasana waayo qofka haddiisa dhibaan mari haddana dheef gidaal ku arag horaa dhabooti maseero alxamdulilah shagadaa nolole eedaa maaraytay iyada farxadsiisi oo farxad aingeliidi maasha allah mayba sii rajeeyay farxadtan kusii badan haddana anti nololeh horleyn sii weeda hob ilaahay er tan itta ku faylantean ilaahay geysi maasha allah wadaaday iyo awlaaday hunguriga walwalba oo xaleydi hadda walwalba oo xaleydi walbarashoob leer iyaalkaata dugsi minka jarna dugsi jeeyey hadda mayle indhaman iskoola jeeyoon gabirtooyin roon gabirtoob ilaahay er iskoola jeeyey dugsiga iyaalka jeeyey maasha allah hadda shaqadan iyada ing faylata waayo walbadan oonaad dhibka hayn oo fujeedi waayo hunguriga baho oo fujeedi alxamdulilah welwel hadda miihaay haddoobaan geek walanbaahda oobaan ha shaqaysada hanagada aabuhaan afadeo bileer hoo wallaa yaalka ee widaadii raabtiba walaashan ku tabe marka hadda nololey eedan faylato
waliba jare talooyin horeylan sii dowladda iyo hay-adaha samafalka oo ah in iyo fursado shaqan abuuraan dadka bugtaale gaar ahaan dhallinyarada barakacayaashae si oon ku bahan xaalado adag iyo si oon ku maarmana gargaarka hay-adaha iyo dowladda.